tire jagara
anyira joli bene
kaute jo tobe kili kili la koro koro
moto ni moto kuna kama wewe twende nyumbani
na wewe
rudi nyumbani
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 anyira jo kanyo tu ni tana tana kodi pajiji kanyo ajani kanga
ibeni
Sun to the light.